Muso senantolantan kunda, an bɛ waati min na i ko sisan, AS Mande musolakaw ni Super Lion musolakaw ka ɲɔgɔndan tɔ man ca. Ka da kan a tun ka kan ka daminɛ kabini nɛgɛ 16 waati bi arabadonya in na, mɛ kalo in tile 24 san 2023 Real Terrain na Bamako. Kunu tarata mɛ kalo in tile 27 san 2023 Amazon Commune 5 musolakaw ye sebaaya sɔrɔ AS Police musolakaw kan cilu kelen kanan kolo Amazon Commune 5 musolakaw kanu na. Ɲɔgɔndan ninnu fila bɛ don Coupe du Mali 2023 musolakaw ta debi finali hukumu kɔnɔ. AS Mande musolakaw ni AS Police musolakaw ka ɲɔgɔndan ko belebelebew kɔnɔna na. Ka da kan Coupe du Mali 2023 jɔnjɔn bɛ AS Mande musolakaw de bolo. O dɔrɔn tɛ, AS Mande musolakaw de bɔra ka kɛ champion ye ŋana ɲina san 2023 ta. A jɔnjɔn u y'a ta alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 18 san 2023. Ɲina san 2023 jɔnjɔn kɛra a san 4nan ye ka tugu ɲɔgɔn na ni AS Mande musolakaw bɛ kɛ champion ye ŋana muso serantolantan kunda Mali la. O laɲini kelen don halisa AS Mande musolakaw fan fɛ ka kɛ champion ye ŋana ka kila tuguni ka Coupe du Mali jɔnjɔn ta san kelen kɔnɔna na. N'an ko double, an ka bi arabadon ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ AS Mande musolakaw ale ni AS Police musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako, Siaka Traore kala selido.